Askanu Tera, Bayou Ibrahim.
Askanu Tera moy li. Tera moy Bayou Ibrahim ak Nahor ak Aran. Aran moy Bayou Lot. Ganaw lolu Aran fatuna lu jitu fatuk bayam Tera ci rew mu juddo di Ur deku Kaldenya. Ibrahim ak Nahor jël nañu ay soxna. Soxnas Ibrahim tudd Sarayi, soxnas Nahor di Milka. Milka momu, mom ak rakam ju jigen Yiska, aranay sen bay. Sarayi momu, musulona am dom te it, munuko wona am. Mu am bes, Tera andak domam Ibrahim, ak setam Lot, mi aran di bayam, ak Sarayi soxnas Ibrahim. Ñu bokk joge Ur gu Kaldenya jëm rewu Kanaan. Bañu démé ba Karan dal di fay sanc. Tera dund na ñaar téméré at ak juroom. Doora génn adina ñu denc ko Karan.